saluti kwanza Fuli mzuka Necha za bakule Nemre uno
Ni Chopper Records
Producer Joe
My dream Jina lagu na milifike kule My dream Nyimbo zangu na mizicheze kule My dream Show zangu na minipike kule
Fully.